Hello, Butina. Ina, Nengosi.
Ina,
Nengosi. Nase manje ni ayo. Nase manje. Manjeni. Ebelo kuqina mlobo ka Ebelo
kuqina
Anhlale nkosi qinali Ay Enkosi Nasemandle Sengithi hlomani sikhali
Isikhali
Isikhali sonke sikamoya Sikamoya Kuseni nani Kukuba asibambe nene nyama nekazi Sibambe nene na moya wombusa mkatini Na lapo senife sego Nihlomile izikhali sikaNkulunkulu nikwazi ukusabalaza ngosuku olubi elokuqhina abazalwane Soblunga dina baba kokaga tatista usokolwa enyakubanda manje simangas imsebisho efuthayo yomubi dina Sakata, Goku Kule, Gagongen, Nogunusa, komoya kulokho nilinde ngesine nangobunusela abangcwele bo ina ina andlale nkosi.